Yes.
Walele. Kungu Rex, no Rex man.
Kahle.
Angiphilanga
kawo. Awekho amahlanyahlanya njengathi khonya simzini. Mahlanya lapha amanye amahlanya kawo. Sazugcwala. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Nginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya.
Anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya. Yazi anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya. Yazi anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya. Fela ngikho right, niks fana ngikho sharp. Noma ngishela ngithi fuck, cause I'm a duck. Let me puff, funa ukudrive on my truck. Skills I'm is tight, ungezi ngama fight. Higher than a kite, twana ngikho right. Foneli oledi, tshele ngisenyangeni. Buya maseng sharp, laphe ngotjeni. Fede bangenzele, wine hlanye so. Mele bangcolele, can't leave so. Mele bangketele, niks angiphilanga. Niks angithukwanga, briga ngiminyanga. Shit angithukwanga, ngiyahlanya. Noma ngivaya ngibhekwa njengesama.
Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya.
Anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya. Yazi anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya. Yazi anginanhloko madala, khanda ligcwele ikata. Ngiyahlangana ngiyagula, ngiyahlanya.
Angiphilanga ile type efaki under phakathi kwembilisi. Grand Sharp ngiyagula, ngishukela namaphilisi. Ingqondo ayitesh, increase stock fitting ngejilisi. Angilapheki ihluleka isangoma, ngidobha amaphepha ekuseni ngosikisi. Ngihlula imanje straight ngamagama, mangikhulumi ngangiphikisi. Ngishaya ngesibaya, muthu ubhaya stoko sasekhemisi. Dala ngaloyeka ngifaka shukela nelethisi. Ngishaya ngomqondo wamastudent, ngishaya etimbobe yasekhaya ifenisi. No baby mama uyaza kayitholi naye amahappies. Ngiyasangani ingqosi yatrimanzi, mayikhala ngimanyanga injini. Manyo bros angishiya ifish oil. Sengijwayele ukuthashisa idizili. Siphula mthetho, ngilahlela ujesu ngohruntasi. Ngihamba nama-evil. Nemedi yami mayichita, ngishaya ngestini sepaving. Angikhoni ukunakekela, chera ngapheka kadla. Uthwaye ngihlala ngisingile. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi nababhaya. Angiphilanga ngiyahlanya, ngiyahlangana amadala. Anginamqondo ngiyagula, bayazi.